copalacaucha.com.
Brook no lunkumbwa. Sensei.
Makate.
Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de teto chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. For my stacker, let the twist and do. Pange pange no yo win a one boo. One two, pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mona mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi wide openinga. Kunisha kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tula dabwa. Adi chinja pati chalo chila chaja. Chipadi leshi nadikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de teto chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana, kutika, shikambo.
Imagana, natukuleka but this bag of emu easy. Slagi ndo enukane na emi bika busy. Gelo mamu wanafe mpaka kisi. Saka mano mubili, no tati na di dizi. Mwati mwa pasha.
HIV lebe tamba.
Mwati mwa umaula.
Sifidi sile seka fiti.
Mwati mwa sunda.
Unoriati yaba.
Bale wana shakona fiati sentu badiava. Prevention is better than cure. Tidwara, but ndi modu ala shua. Gawa mwane chibiongo chondi same page. Ni wino sana number mileage.
Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de teto chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Ok, jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Njeba poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwenu ninkete fwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka polo mba no we. Tuko yangu kalira owe. Apati waliteme luka wow. Nolo ichepe shani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazo on this.
Criterion Music.
More music on copalacaucha.com.